Downloaded from ilovesaidmusic.com.
D. James Angerman, J. Cash. Yeah, 2000 and forever.
MB's generation.
Tili chee, tili laka, we jizi na wanzang. Friday kafika, I say. Tili chee, tili laka, we jizi na wanzang. Yes, sir. Hapa, it's up. Tili chee, tili laka, we jizi na wanzang. Friday kafika, I say. Tili chee, tili laka, we jizi na wanzang. Yes, sir. Yeah. Lelo ni akuna kulala, Fayval Yosef yetika kumana. Lelo ni akuna kulala, Fayval Yosef yetika kumana.
Akuna kulala na kunyumba talai la kudal. One more time. Akuna kulala na kunyumba talai la kudal. Let's go. Lelo tuleno ama bucket. Impi ya fulu mu pocket. 2x2 sela mu pepi. Ati konta mako, era fwe nkulako. Whiskey na vodka we shongola po. Hero supu ya mbuzi tunuine po.
Tili che tili laka we jizi na wanzang. Friday kafika I say. Tili che tili laka we jizi na wanzang. Yes sir, hapa it's up. Tili che tili laka we jizi na wanzang. Friday kafika I say. Tili che tili laka we jizi na wanzang. Yes sir, yeah. Lelo ni akuna kulala, Fayval Yosef yetika kumana. Lelo ni akuna kulala, Fayval Yosef yetika kumana.
Baya na blessa ni nebo pano. If your dude is broke, mami let him go. Pantu tetu kolwe na boto imo. Sunkan, mami tweak it, wake it, ati break it. Shana kusofidia give us. Hero party ni 20 mpaka 04. Gafi wapu watu walaika la tuanga lepo chila weekend. Efe tuanga la soft.
Tili che tili laka we jizi na wanzang. Friday kafika I say. Tili che tili laka we jizi na wanzang. Yes sir, hapa it's up. Tili che tili laka we jizi na wanzang. Friday kafika I say. Tili che tili laka we jizi na wanzang. Yes sir, yeah. Lelo ni akuna kulala, Fayval Yosef yetika kumana. Lelo ni akuna kulala, Fayval Yosef yetika kumana.
Swag on deck, mami ni mpopoka. I deserve to celebrate if I'm too lukusha. I don't hang with fake, kuti wai pusha. Nyash, before by four. Dance, ati baby la so. Got my hands in a waist and I can't let go. I could make you my wife if you lay shana so. Babe, winde kako. Dance, nati konkanya po.
Tili che, tili laka, we jizi na wanzang. Friday kafika I say. Tili che, tili laka, we jizi na wanzang. Yes sir, hapa it's up. Tili che, tili laka, we jizi na wanzang. Friday kafika I say. Tili che, tili laka, we jizi na wanzang. Yes sir, yeah. Lelo ni akuna kulala, Fayval Yosef yetika kumana. Lelo ni akuna kulala, Fayval Yosef yetika kumana.
DJ Zengerman.
Downloaded from ilovesaidmusic.com.